Twalagana omwana bwampenyesaako nenkakasoolu na kulwaleero bwetyo kade nenjisuulamu abagenyi tebansooka mu kitala. Kyokka mwatuuse dda bannanga omutima owetta gunnuma omwana mmuleese mu kisenge kaawulidde ekyo kati ajaganya wabula weebale butanswaza kutuukiriza ndagaano yaffe n'amaanyi kati nfunye kakasisaaya ggwe mwennyini lulaba obulungi. Abatakasi bawulira mmwe obugalo sibuwulireyo akaluulu ka wano nkamanya envuga ono kamwanjula babadde beepanka
lwaleero
ono kamwanjula babadde beesunga
bakubye namba
ono kamwanjula babadde beepanka
lwaleero
ono kamwanjula babadde beesunga
bakubye namba
alina maaso agatukula ng'omuzira
yono
alina hayita entambuza kannaginnaki taata maama b'enganda b'emikwano
saba omusale
olw'omuwala wange ono ye mulungi abasinze ono kamwanjula babadde beepanka
lwaleero
ono kamwanjula babadde beesunga
bakubye namba
ono kamwanjula babadde beepanka
lwaleero
ono kamwanjula babadde beesunga
bakubye namba
alina maaso agatukula ng'omuzira
yono
alina hayita entambuza kannaginnaki taata maama b'enganda b'emikwano
saba musale
ku lw'omuwala wange ono ye mulungi abasinze.
Subiso kucha mama tata bonna basanyufu chino kuzi chafayo banji basubiza ne batatukiriza onzi chakugwe chobuto mutima kutunduka nebira bola bolese osima wakulu abasana wamma mwerire akusana kujagana
kujagana kujagana kujagana kujagana kujagana
ono kamwanjula babadde beepanka
lwaleero
ono kamwanjula babadde beesunga
bakubye namba
ono kamwanjula babadde beepanka
lwaleero
ono kamwanjula babadde beesunga
bakubye namba
alina maaso agatukula ng'omuzira
yono
alina hayita entambuza kannaginnaki taata maama b'enganda b'emikwano
saba omusane
ku lw'omuwala wange ono ye mulungi abasinze ono kamwanjula babadde beepanka
lwaleero
ono kamwanjula babadde beesunga
bakubye namba
ono kamwanjula babadde beepanka
lwaleero
ono kamwanjula babadde beesunga
bakubye namba
alina maaso agatukula ng'omuzira
yono
alina hayita entambuza kannaginnaki taata maama b'enganda b'emikwano
saba omusana